Abba. Straight out.
Kalai ambale. Chagolo wanze. Witi yonde mbalule.
Witty beats go crazy.
Mbalule zirire.
Zpushup.com.
Awansa yati moba. Umarengesa kote usazipaye. Pitiliza. Kuchira kuzipaya. Lati fuaka. Imarengesa kote usavaive. Osareka. Chira kuzipaya, chiri kubeja, kungara chako rwangale, kuchira kuzipaya, chiri kubeja, kungara chako rwangale, kuchira kuzipaya.
Ni mailo na lepe mina paziro. Jelene ko wakumbati na piro. Fakono walwe fya sangu kiro. Fipele loko kwinye fya wukama no mpele. Naka wala beta nshili no mpele. Ten ten shiria chawa mapoku tele. Ten ten shiwa tanyo kumone kechipu wakulia ba. Mailonga inaya wakandilishi kushitatu wakanyoba kapose ponelo ba.
Kwatu, siba mani mvera Bama nishuruka So ni mafera chemkati Sini magamba ni mafera chemkati Panopene wani uona Nimenyana na depression I know nifaniko masuka Kutine nitandizike Nima yesa kukamba kareza Koma bama ni angama penalty Bama kamba nina voto Naba chaire ndine ni tandaula Kulibebe Mabuto yanga ya seke sana Chiriko beta Kungara chakoro ambale Kuchira kuzipaya Chiriko beta Kungara chakoro ambale Kuchira kuzipaya
Shout
Mwanza Mea.